ufake endleleni yakho emnyama. Ngikubone usushaya izingcingo, uthi ngiyakwazi sengathi ngiyavuma. Mina ngifuna amaphoyisa emnyango noma amadoda ezebusuku.
Uyazi.